ngathi yakala womshitshela yezwa kwamnikezwa eyethu lento ngeke nishishe yakala womshitshela yezwa kwamnikezwa eyethu lento ngeke uzishishe omanje
babufindi
ngeke usenze
wabasishiya
mfana angimanje babufindi
Shuffles up.